Sing alleluia, alleluia, sing alleluia, alleluia.
Sing alleluia,
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 sing alleluia.
Sing alleluia,
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 alleluia,
sing alleluia.
Sing alleluia,
alleluia,
sing alleluia.